Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Nuwa bɛ o feere ma bɛ
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Kukuru kalafenin tɔkun
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Kukuru kalafenin tɔkun
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Kukuru kalafenin tɔkun
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Kukuru
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Oroloka
bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
O b'i ma ba ka mɛ
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Seme ba ka mɛ
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
Oroloka bɛ min k'i yama bilen ma bɛ
O b'i ma ba ka mɛ
Oroloka bɛ min k'i yama
bilen ma bɛ Inside the world sometimes Set me free Like a bird to search the skies Let that dove rest in me anointing Let me feel emancipation I know I see I'm just a man Whatever knows that my heart is clean
I take the air to live now To heaven's head I'm safe now
So the bed spoke. He said to me, go, 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 go. Travel through time with your words, through the world, with your lyrics and sound. Yeah.